Yesu mwambie, mwambie, Yesu mwambie, mwambie, Yesu mwambie, anaweza yote, Yesu mwambie, atakushindia, Yesu mwambie, Yesu
mwambie, Yesu mwambie, mwambie, Yesu mwambie,
Oh, yeah.
Nikuulize uko sawa? Umeshika? Okay. Twende tujaribu eh? Tujaribu bila instrument eh? Tunaenda? Tunaenda? Clap, clap. Clap, clap. Then pause. Cheese. 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 Ale shuka kidogo.
Shuka kidogo.
Tuko sawa? Tujaribu tena?
Yeah.
Weka mikono juu namna hii. A one, a two, a one, two, three, turn it!
People are called by my name, they shall humble themselves and
the face of God. Oh, we are here to seek your face. We are here to seek your face. We are here to seek your face, oh God. Just